caruuriyo dhalinyaro tiradoodu dhantaa 27,703 ayaa ka qalinjabisay koorsooyinkaasi, waxaana munaasabad qalinjabin ahay ka dhacday magaalada Muqdisho. Taasi oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku jiro Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac. Haddaba faahfaahinta barnaamijkan ayaan wax ka weydiiyey Shariin Waan Duncan Jones oo ah madaxa hay'adda kaalmada dibadda Mareykanka ee Soomaaliya USAID.
Well, we're so excited to be engaged in this sector because access to education remains a significant challenge for Somalia, particularly for girls and young women.
Waxay tidhi aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano hawshan helitaanka waxbarashada, sababtoo ah waa caqabad weyn oo ka jirta Soomaaliya in waxbarasho la helo, gaar ahaan gabdhaha iyo haweenka. Dowladda Mareykanka qadarin weyn ayay u tahay, ayay tiri, inay iskaashi kala sameyso dowladda Soomaaliya sidii loo ballaarin lahaa fursadaha waxbarashada, gaar ahaan haweenka dhalinyarada ah oo waxbarashadu seegtay caruurnimadoodii. Waxaan ku faraxsanahay, ayay tiri Shariin Waan Duncan Jones, inaanu dabaaldegnay qalinjabinta laba dufcadood. Dufcadda koowaad waxay ka koobnayd, ayay tiri, in ka badan 12,000 oo gabdho Soomaaliyeed ah oo qaatay koorsooyin gaar ah. Dufcadda kalena waxay ahayd, ayay tiri, 1,500 oo caruur ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho iyo dhalinyaro oo dhammaystay 4 sano oo waxbarasho aasaasi ah oo degdeg ah, una fariistay imtixaanka fasalka 8-aad. Gabdhaha iyo haweenka dhalinyarada ah waxay qayb ka ahaayeen barnaamijkan ugu magac darnay, ayay tiri, barnaamijka waxbarashada dhalinyarada ama AGES. Waxa uu ahaa, ayay tiri, barnaamij ay iska kaashanay dowladda UK iyo wasaaradaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee heer federaal iyo heer maamul goboleed.
And we have worked with 9,000 adolescent girls and young women to help them gain foundational skills in literacy and numeracy, financial literacy and leadership. And also through our Borrow Amabaro Teach or Learn or BAP project, we provided accelerated basic education.
Waxay sheegtay Shariin Waan Duncan Jones inay wada shaqayn la sameeyeen 9,000 oo ah gabdho iyo haween dhalinyaro ah si looga caawiyo inay helaan xirfado iyo weliba inay bartaan akhriska iyo xisaabta aasaasiga, sida loo xisaabiyo lacagaha iyo hoggaaminta. Sidoo kale waxay xustay barnaamijka loogu magac daray Bar Ama Baro oo bixiya waxbarasho degdeg ah oo aasaasi ah, waana barnaamij waxbarashada 8-da sano kusoo koobaya 4 sano ayna ka faa'iideystaan in ka badan 100,000 oo dhalinyaro ah, ayay tiri Shariin Waan Duncan Jones. Waxaan wax ka weydiiyey Shariin Waan Duncan Jones, madaxa USAID ee Soomaaliya, sida ay u aragto in dalka Soomaaliya ay dadka heli karaan waxbarasho ay aad u yar yihiin, sida ay mas-uuliyiinta dowladdu sheegeenna 24% keliya ay heli karaan waxbarasho, iyadoo su-aashaas ka jawaabaysayna waxay tiri,
Yeah, this is a really striking statistic. And this year alone, the United States have provided a lot of education opportunities to over 1,400.
Dhabahan waa tiro aan caadi ahayn. Sanadkan oo kaliya dowladda Mareykanku waxay fursado waxbarasho siisay, ayay tiri, in ka badan 1,400 oo ah dhalinyaro aan iskuulo dhigan, waxayna dhistay fasallo waxbarasho. Waxaan soo ognahay, ayay tiri, inay harsan tahay hawl intan ka badan in la qabto si loo baahiyo helitaanka waxbarashada ee dhammaan caruurta u baahan. Waxaan nasiib wanaag ahay, ayay tiri, inaan hadda un ku dhawaaqnay 15 milyan oo dollar oo maalgashi ah 5 sano ee soo socota dhinaca waxbarashada, waana hawl hore u sii wadi doonta, ayay tiri, shaqooyinkii ay hirgeliyaasha maalgashigu soo qabteen sannadihii la soo dhaafay. Waxaana ka dhursugaynaa inaan sii wadno wada shaqaynta iskaashiga ee dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare si loo horumariyo jiilka cusub ee dadka waxbaranaya. Shariin Waan Duncan Jones waxaa kaloo aan weydiiyey waxa ay nooga sheegi karto saameynta ka timid waxbarasho la'aanta ee dhalinyarada Soomaalida marka ay noqoto in Soomaaliya ay tahay waddan ay kooxaha xag jirka ah dumaan dhalinyarada aan waxbarashada helin, iyadoo su-aashaas ka jawaabaysayna madaxa USAID ee Soomaaliya Shariin Waan Duncan Jones waxay sheegtay sidan.
Well, I think that there has been some impact and there has been some attempts to influence education. Ultimately,
waxay ila tahay, ayay tiri, inay saameyn jirto iyo weliba isku day in saameyn lagu yeesho waxbarashada. Ugu dambeynse, maalgashiga waxbarashada ayaa xaqiijin doona mustaqbal wanaagsan iyo mid nabadeed inay Soomaaliya hesho. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa carabka ku adkeeyey, ayay tiri, inay waxbarashadu fure u tahay in laga guuleysto urka Al-Shabaab. Qalinjabintanina arrintaasi waan uga hadalnay. Waxay sheegtay inay ka go'an tahay in Al-Shabaab laga guuleysto, iskuulladana dib loo dhiso, waxbarashadana laga helo goobaha dhawaan laga xoreeyay urka Al-Shabaab. Imtixaankii ugu dambeeyay dugsiyada sare ee Soomaaliya ayaa dawladdu sheegtay inay qaateen in ka badan 730 kun oo arday. Meelaha laga qaaday imtixaankana waxaa ka mid ah deegaanada dhawaan laga qabtay ururka Al-Shabaab.